boy punk just yet, yeah. Bada kushuka panda, penzi lilivunjika, iliniumaga sana. Ilichukua muda kupona, kabla hata sijakuona. Na niliapa sitapenda tena, napenda tena, ila we.
Safari tushawikania moyoni wangu mwandani. Penzi lako mama zito, nisha sahau ya lea nyuma. Wako mwili wangu wapata joto, umeniweza mie. Ilichukua muda kupona, kabla hata sijakuona. Na niliapa sitapenda tena, penda tena, ila wewe.
Unanifanya na fall, safari ya misli nipoke na we bahari ya shamu sibaki. Mama nimefall in love,
unanifanya na fall,
baby nimefall in love, baby nimefall in love,
unanifanya na fall,
fall in love, fall in love,
unanifanya na fall,
nimefall in love,
na fall, unanifanya na fall in love.
Kuna Agbo Kikumo boy pon this game.